weshaka wayinhlodlo
sizwile bekusho
weshaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
weshaka wayinhlodlo
sizwile bekusho
weshaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
kushaya uyindondlo
sizwile bekusho
Shwayo wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Dingane uyindondlo
sizwile bekusho
Udingane wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Weshaka wayindondlo
sizwile bekusho
Weshaka wayindondlekhaya
ngqama sokisemlenze
Dingane uyindondlo
Sizwile bekusho
Dingane wayindlondlo kwabo
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Weshaka wayindlondlo
Sizwile bekusho
Weshaka wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Kushwayo uyindlondlo
Sizwile bekusho
Kushwayo wayindlondlekhaya
Ngqama sokisemlenze
Weshaka wayindlondlekhaya